datimsafi.com.
It's Miracle on the Beat.
Mama Samia chagula wengi na tena kipenzi cha watu, umefanya mengi tena mazuri, sisi wananchi tunakukubali. Mama Samia chagula wengi na tena kipenzi cha watu, umefanya mengi tena mazuri, sisi wananchi tunakukubali. Mama Samia huyo mkombozi wetu huyo, Mama Samia huyo kipenzi cha watu, Mama Samia huyo mkombozi wetu huyo, Mama Samia huyo kipenzi cha watu.
Ana meremeta, ana mereme, Mama Samia ana mereme, ana mereme, Mama Samia ana mereme, ana mereme, Mama Samia ana mereme, ana mereme.
Shabiki wako wala sitomtenga, mimi shabiki wako, nampenda Mama Samia, shabiki wako sitomtenga, mimi shabiki wako.
Mama Samia chagula wengi na tena kipenzi cha watu, umefanya mengi tena mazuri, sisi wananchi tunakukubali. Mama Samia chagula wengi tena kipenzi cha watu, umefanya mengi tena mazuri, sisi wananchi tunakukubali.
Akina baba
Samia,
akina mama
Samia,
wazee
Samia,
vijana
Samia,
tunampenda
Samia,
hakuna kama
Samia,
boda boda
Samia, Samia,
na walimu
Samia,
tunampenda
Samia,
hakuna kama
Samia, Samia,
Samia,
Mama Samia Mama Samia Mama Samia Mama Samia
Napiwa kama kawa kama dawa
Asema pigia makofi, pigia makofi, pigia makofi tafadhali. Asema nani asopenda, asopenda, ana nani asopenda, nani asopenda, sema nani asopenda. Poli 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 la bombola, poli 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 la bombola,
penda Mama Samia mishabiki wa kweli, wala sitokutenga, mimi mishabiki wa kweli.
Napenda Mama Samia mshabiki wa kweli, sitomtenga, mimi mishabiki wa kweli.
Twende minaogopa kutukana, minaogopa, minaogopa kutukana, minaogopa. Kwanza kuna watoto hapa, kuna wakubwa hapa. Tumchague nani?
Samia.
Tumchague nani?
Samia.
Tumchague nani?
Samia.
Twende chuk, 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 chuk. Twende peperusha bendera, zungusha bendera, peperusha bendera, zungusha bendera. Unaambiwa yuko niaba.